Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda ay weerareen xeryaha hubeysan ee Xamaas ee marinka Gaza saacadaha hore ee maanta oo Arbaca ah, iyaga oo ka jawaabayay kadib markii buufino olol ayaa laga soo ganay marinka Gaza kaasoo sababay dab ka kacay beeraha koonfurta Israa'iil. Bayaan ay soo saareen milatariga Israa'iil waxay ku sheegeen in diyaar ay u yihiin tallaabo ama xaalad kasta oo timaada oo ay ku jiraan dagaalo ka soo cusboonaada kooxaha waxa ay ugu yeereen argagixisada marinka Gaza. Laakiin dhinaca kale, warbaahinta taabacsan kooxaha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen goobo ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza. Falastiiniyiinta ayaa tilmaamay in duqeymaha Israa'iil ay la eegteen xero tababar ay ku qaadanayeen dagaalyahanada Falastiiniyiinta. Duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay Israa'iil ayaa yimid ka gadaal markii kooxaha mayalka adag ee Yahuuda ay ku banaanbaxeen qaybo ka mid ah magaalada barakeysan ee Qudus, taasoo si weyn ay uga caroodeen Falastiiniyiinta. Duqeyntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo Israa'iil ay ka geysato marinka Gaza tan iyo xabad joojintii soo afjartay 11 maalmood oo dagaal ah bishii hore. Kooxaha Falastiiniyiinta ayaa banaanbaxyada Israa'iiliyiinta mayalka adag ku tilmaamay daandaansi cadda. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay dalka Qatar ayaa muujiyey in ay qaadayaan tallaabooyin ay ku taageerayaan dowladaha Masar iyo Suudaan oo muran uu kala dhexeeyo dowladda Ethiopia, gaar ahaan biyaha wabiga Nayla. Xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd ayaa sheegay in wadamada carabta ay ugu baaqayaan golaha amniga inay ka doodaan dhibaatada biyo-xireenka Ethiopia. Hadalkan ayuu sheegay Axmed Abulgeyd intii lagu guda jiray kalfadhiga aan caadiga ahayn oo ay qabatay Jaamacadda Carabta, kaasoo ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar kadib markii ay codsadeen dowladaha Masar iyo Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Thani, ayaa dhinaciisa ka sheegay in Jaamacadda Carabta ay qaadi karto tallaabooyin tartiib tartiib ah si ay u taageerto mowqifka dowladaha Masar iyo Suudaan ee ku aadan xiisadda biyo-xireenka Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shugri, oo hadal ka jeediyey shirka wasiirada carabta, ayaa sheegay in aan la aqbali karin wadahadalladu in ay iska sii socdaan iyadoo aan muddo la cayimin, gaar ahaan iyadoo dalkiisa uu ka warqabo ujeedada dowladda Ethiopia. Saamix Shugri waxa uu ku tilmaamay habdhaqanka dowladda Ethiopia mid aan macquul ahayn, isagoo sheegay in Ethiopia ay aaminsan tahay in ay awood u leedahay inay aragtideeda meel mariso ayna iska indhatirto mowqifka kuwa kale. Intii uu socday kulanka wasiirada Jaamacadda Carabta, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shugri, waxa uu ka codsaday dalalka carabta inay taageeraan dadaalada Masar iyo Suudaan ee ku saabsan arrinta biyo-xireenka Ethiopia, isagoo carabka ku adkeeyay in dulqaadka dalkiisa uu soo maray heerar kala duwan. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladaha Masar iyo Suudaan ay ugu baaqeen beesha caalamka in ay soo farageliso xiisadda biyo-xireenka Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.